last time mama I suli niambia kwamba mimi unanipenda sana hadi ukani promise mama I kwamba mimi na wewe milele hatutowachana nakumbuka first time mama I suli sema kwamba mimi unanipenda sana hadi ukani promise mama I kwamba mimi na wewe milele hatutowachana ahadi zote ukanipa kwa hali zote ukakanuka sema utonikimbia ma kwa urembo wako pesifa mimi moyo wangu ikakuzimia nikafurahi kwa nawe unanipagawisha napokuona oh mama moyo ukapenda kwa nawe unanipagawisha pale napokuona tunajua wendo tunda moyo wangu inayoipenda tunajua moyo wangu shatakuwa kukupenda iweje leo unanizingua iweje leo unanizuzua iweje leo unanitesa unanitimua timua timua why mama iweje leo unanizingua iweje leo unanizuzua iweje leo unanitesa unanitimua timua timua why nitafanya tena roho ishapenda ma inabidi mimi nikatimize basi mimi naomba bebu sinizingue nipe mapenzi moyo itulize nitafanya tena roho ishapenda ma inabidi mimi nikatimize basi mimi naomba bebu sinizingue nipe mapenzi moyo itulize sina rani kikukosa mama mwenzangu naumia mapenzi shakula kwangu kwa mwingine bala siwezi vumilia duniani sina rani kikukosa mama mwenzangu naumia mimi mapenzi shakula kwangu kwa mwingine bala siwezi vumilia niamini mina kesha kimawazo nyingi vikwazo ni wapi nitapata mwingine zaidi yako mina kesha kimawazo mama nyingi vikwazo ni wapi nitapata mwingine zaidi yako suna sifika kiurembo napendeza kimwendo mama unazo sawa matendo tabia pia upendo dada so naomba usinizingue moyo wangu shakupenda nipe penzi uitulize baby naomba usinizuzue nafsi yangu shakupenda nipe penzi uitulize lazizi umeza tena staki mimi natopenda roni dawa nikabidhi penzi lako mama umeza tena staki mimi maumivu nishayapata nipe jibu wa tabibu mama jua ukisema no itakuwa so si utania ni utanumiza roho ukisema yes itakuwa fresh silahani mama utanondolea stress na umbu niambie ili nijue kitu gani nafanya unikimbie na umbu nileze ili nilewe kitu gani nafanya unizingue tulisema unanipenda ukakanu tonitenda tulisema unanipenda mimi ukakanu tonitenda iweje leo unanizingua iweje leo unanizuzua iweje leo unanitesa unanitimua timua timua iweje leo unanizingua iweje leo unanizuzua iweje leo unanitesa unanitimua timua timua nitafanya tena roho ishapenda ma inabidi mimi nikatimize basi mimi naomba bebu sinizingue nipe mapenzi moyo itulize nitafanya tena roho ishapenda ma inabidi mimi nikatimize basi mimi naomba bebu sinizingue nipe mapenzi moyo itulize nitafanya tena roho ishapenda ma inabidi mimi nikatimize basi mimi naomba bebu sinizingue nipe mapenzi moyo itulize nitafanya tena roho ishapenda ma inabidi mimi nikatimize basi mimi naomba bebu sinizingue nipe mapenzi moyo itulize
skiza feel with the JM records Solomon King big up city yo watu wangu na erupea mambo vipi okay skiza bomba.